we are blessed by God to have this president, especially the ones he calls Vazukuru. Because it's their future. Whatever we are doing is for their future, for your future.
Katie, amyuka speaker of parliament Thomas Taibwa, anita president mukitundu chawe, yana amusubiza nti obuwagizi bagenda bumuwa era bamulonde olw'ebirungi NRM byekoze. Ye president Museveni agenda nti ekirungi ebikoleddwa NRM birabika nga basinga banoonya akalulu obabuuza kye bakoze bangi alangalo n'agamba b'ekisolo ky'ekiseera bakuume ebituukiddwako.
The reason I'm here with other leaders is to ask you to support NRM. So what I'm telling you now is giving you the reasons why you should support the NRM. Because people are running around, you should support me, support me. What have you done? Support you for what? Because Uganda has been having a lot of problems.
Uganda
has shortages of commodities in Uganda here. When I came here in 1986, people here were getting beer from Burundi, called Christian, called what? Called something.
Hey,
beer from Burundi called what? No sugar, no beer, no soap, no clothes, nothing in the shop, no cement. All these are there now, all done by the NRM. There are still some weaknesses created by our people. I'll talk about them also. But most of the work has been done by the NRM. Therefore, I ask you to support the NRM done in the past, so that we continue and consolidate.
Ye president we kakuta Museveni. Kakati president, wavudao atagenze Rubanda. Rubanda akubye olukungana ku kisaawe ekya Kabirizi playground. Era asinzidde wano n'anenya abatwa district eno olw'okubanga ensaasaanya y'amasomero si nnungi nga waliwo ebitundu ebitalina masomero ate nga gali mu kitundu agamu gali mu bitundu ebifaanagana ate nga n'amasomero ge gamu ku mitendera gye gimu. Era wano awaliziddwa okuyita akulira emirimu mu kitundu kino muyite kaawu kubanga Rubanda amuyita ajja nyonyole kaawu gwe bayise ye Samuel Ahabwe abeeko byanyola kubanga Rubanda ine emiruka 25 egitalimu somero lya gavumenti lya primary yonna kwegyo emiruka ensanvu district gyeyina kyokka nga district yonna erimu amasomero ga primary 10 aga gavumenti katinaga nti lwaki ate awamu tewali kinsaasanya y'amasomero si nnungi wabadde anoonya akalulu ayise kaawo nawanga jangu onyonyole wabula hewa amutegeeza nga emiruka gitalina masomero bwe gikyali emipya era no president namutegeeza nga namugamba nti wejjeredde namugamba kaawo wejjeredde ddayo otuule kati president era asuubiza abantu bano nga bagenda okubanga ensonga zonna azitereeza ebyobulamu by'amasomero n'ebirala byonna agenda kubanga abitereeza ate era n'okuba nti ayongera amaanyi ebituukiddwako n'abasaba okubanga abikuuma. Kati abagenzi agenda bakolera n'ekkolero oluvannyuma lw'okumutegeeza nga bwe balina yiika z'ettaka ezisoba mu 5 etaliko kintu asoose kubaka kukaza era minisita w'ebyensimbi era nga ye mubaka wa Rubanda East Henry Musasi namukakasa nti ettaka lino weeriri n'agamba nti ke bamutegeeza nti ettaka weeriri k'abakolerewo factory awo
hati kigezi ntwendita Karhango ya industrial hub nyenda ikiga na 50 aho nao ziri nkai mwere chukuna gali shembe ho uziri nukasle hikazare higa na atano mwere mpembe ho uruku manyari ziri no itakarai kura roli nukua poka nda kurugura ni ndugura mtu alir ya hakanumu iza
Your Excellency
hanumurhanga
Your Excellency itaka eri district erabasa kubona liringana ekazi atano nibi
unga nyeligana atano
ngena ho no kushuka tukagura mu mutwe tukareba sebo yo
mundo liringana atano turaba burra turonde umuruka barahandi atumen frustration na gerezaro bana nyenda
kai ze songa ze kisolo ne Rubanda presidenti wa kutamu 7 yabadde ageba mulonde basobola okubanga bakuuma ebituuki.